Hey yo, nitakufunza 1, 2, 3, make a step, step 4, mindo B5, wakula B, kakula 4, bam dogo wao niko ever ready, remedy ni plan A na B, utani treat, character, motivation na attitude, iko zaidi hao, my haters wanna see icy street.
Ain't Dr. Pizzo. What you did, I'm a king's Dipro J is the crown. Pila me, wanabaki kuwa clown. Salute, ukini ona kwa show. You guy, it's Street Bizzo for sure.
Mkuma kali utoka K-Sire. Maneno matamu utoka K-Sire. Iwe bongo, genge, genge, genge. Utapata uku K-Sire.
They call me bad guy, but you can call me B-Rhymes. Speed so tight, more or less like faster rhymes. Yesterday, that's the way. Every song money I try to bring. Hip hop, that's the game. Street Bizzo, that's the way.
Dupi ndio jina manizo for shizo. Roundi tunawahanda ni Street Bizzo. Mziki kwangu ni hip hop na wakilisha. Masela na mabinti wote tunadatisha. Mziki bila jasho funguwa tunabisha. Hakuna kupumzika, lazima tulipe stima. Siwezi madavas bila kugotea isa. Lakeside tunatisha.
Badman me king me forgive ya jirilti. Alien na mpandi soon me fi tell ya. Run fire, never put out the blaze in fire. Everybody left, right, and to the set. Combination of discrimination, honesty, call it the first Street Bizzo family. We celebrate anniversary in a prayer. Everybody welcome together with the swans.
Na tafta bingo, na tafta mshigo. Street Bizzo ndo kwao sasa vipijo. K-Town kandamiza funikiza, tunazidi kufunika, wanashindo kufunua.
Diva mundo champagne, rapa wote ni mwapiga Excel. Masharika wa stick, wanna try kuni diss, mina take over. Aki siku fiti, Street Bizzo tuko juma. Rapa wote already washa tuko.
Na wafilisha to the fullest, mimi yule yule. Refu di the brandy, all I call is a money. Tumeishi miaka mingi, kama tope ndana. East to the west, to the color, we are the best.
Ukitaka kunijua, ni terrace. Kisumu ya wenda, nilipokuwa race. Kwa hii game, niyo my race. Street Bizzo, kimziki bado twa rise.
Na wafilisha mziki, kando ya ziwa. Marufu wetu, lenda tulipo.
Street Bizzo, baby.